Amawubo 86 verse 1. Beka indlebe yakho Jehova ungiphendule ngokuba ngilusizi ngimpofu. Verse 2. Londoloza umphefumulo wami ngokuba ngingoqotho. Wena Nkulunkulu wami sindisa inceku yakho ekwethembayo. Verse 3. Yiba nomusa kimkosi ngokuba ngikhala kusuku lonke. Verse 4. Buzisa umphefumulo wenceku yakho ngokuba kuwena Nkosi ngiwuphakamisela umphefumulo wami. Verse 5. Wena Nkosi umuhle ungathelela umusa omkhulu bo bonke abakuwe. Verse 6. Jehova ekukhulekeni kwami ulalele izwi lokunxusa kwami. Verse 7. Ngosuku losizi lwami ngikhala ukuba ukungiphendula. Verse 8. Phakathi kwa uNkulunkulu akakho njengawe Nkosi. Akukho okunjengemkho. Verse 9. Izizo zenzileyo ziyakufika zonke zikhuleke phambi kwakho Nkosi, sidumise igama lakho. Verse 10. Ngokuba uNkulunkulu wena uyenza imangaliso, uNkulunkulu wena wedwa. Verse 11. Ngifundise Jehova yakho, hamba eqinisweni lakho, yenza inhliziyo yami iqonde yesabe igama lakho. Verse 12. Ngiyakukubonga Nkosi uNkulunkulu wami ngenhliziyo yonke yami, ngimise igama lakho kuze kube phakade. Verse 13. Ngokuba umusa omkhulu wami ukhulile umphefumulo wami endaweni yabafileyo ephansi. Nkulunkulu, izideleli zingele, ibandla lezidlwa ngudlangu lifuna umphefumulo wami, azibekanga wena phaso. Verse 15. Kepha wena Nkosi unguNkulunkulu ohawukelayo, onomusa nobekezelayo, uvama wena nokuthembeka. Verse 16. Phendukela kimi ube nomusa kimi, uphe inceku yakho amandla akho, usindise indodana encekwazi yakho. 17. Ngenzele isibonelo kuhle ukuze abangizondayo babone bajabhe, ngoba wena Jehova uyasiza, uyasiduduza.